Yeah, special for ladies. Sing to your lovers, come on.
Nikisema nakupenda, hiyo bado haitoshi. Nikisema love you, hiyo bado haitoshi. Nachoweza kuambia, takupenda daima, sijajali mgonjwa.
Sitokuchoka machoni, hata nikilala usiku, sitokuacha ndotoni. Nikisema nende mbali, sitokutoa moyoni. Najiuliza nifanyeje, uwe wangu maishani. Sitaki kusababisha nifilisi moyo wangu. Nataka kukaribisha
Pendo daima, sijajali mgonjwa. Hata ukiwa mzima,
hata tupate nafasi, tutaongea kukuche. Hata yajaze kitabu, bado maneno machache. Hata unipe huo mgodi, nitasema usinache. Wanaume kama wewe, nimewaona wachache. City lady, city gentle, ni kama wali na nazi. Usinibue mapeno, ni kubaki mwili wazi. Moyo unaniambia, ni lazima uwe wangu. Wewe ni zawadi yangu, ilotoka kwa mwenyezi.
Sema na kupenda,
na haitoshi.
Tena kama kesewe, staki sikia maneno kanikimbia. Ukaniacha mpweke, majuto nkajijutia. Nipe sofa ndeke, sijari wanozushia. Wanozushia, maneno mabaya. Hawana haya, kiri nyembamba kama waya. Hawaishi vibweka, wapoteze. Mimi kwa kumateka, sitoke zima wako, zima kwangu. My idea wangu, my body what it all. Man, tumsebira kata unjo. Tusogereane kama plate na spoon. Napenda ukiwa kwa jeans.
Nikisema na kupenda, hiyo bado haitoshi. Nikisema na kupenda,